mbizi maminaje hindukira kwaje miniskoti wambaye intoki ziri kurya ndashaka ndamo nta kwipunja shatu paru ndifunga kandi sinuza nje nawe tubyara kana mama ubundi nitwe papa pipa push people pin the power nibyo pinga mu hip hop boys simuji ni 44 stretch sama nika danza nika miru finger to your arm kura ma ubundi sane no tunda ndayizika ta strawberry chocolate ishore ryose nguhana Chibihana, chupisi mihana Penny yanje ni noma, Maximus ndi Roma Mapambe na maromba Tabjumbo fite dute sibyo na kusuja wumva Bavuka, mipango yuwi teka Urabizi sinjuka Juka la mungala, tunda wanje hunda Kandas, kandas, hondos, hondos Tusaba kupre moji huki fiti jimba Nitusaba hiti nguko wumva puti vita timba Story sudu kangu mami uju sidinda
Sweet love, story and you know where that is true love. Dear mama, sweet love, story and you know where that is true love. True love, true love.
Story and you know it.
True love, true love.
Story and you know it.
True love, true love.
It's your people who's power. Flop yanje ni kawa kana gato ya kawa ndashaka tunda not just any tunda tunda ifite gahunda tunda mundi kama gong story cha mama tama menya data simubwira ati ni wowe nzafira ninza usaba ukiri suki muhungu wanjye yitwa ntwari mama yize ku ntwari n'umusaba OG pilau na sosi big big fizo fati konti fana mu nzira beef yagiye tera nka shisha shushu wanjye shisha utapisi ndaguteraga Pari guni zigitanda, Whitney da Hamwe na aponye, mpaza tise baby Na ura akanda, utambesha Ndakubwira ni mami, powa Katonda, katonda, niwe ushakisha Ndabizi n'ushakisha Wose nyuma n'imbere ndigata nkishisha Narishisha, hungu na kobwa Basaba imana imana izaduhitagurwa Navuzwe uburara ariko mu rukundo n'ukuri sinzakurara Sinzagupfusha vakansi sitashita Tugesaga plaja umuyaga uzawumva Urabizi na mupaka skupitu sofa paka Gucci Chanel urifi n'andi madive yose nzayakwambika
Utarabeshye mu rukundo ntabwo byigeze bidutanyaho yeah Iri ni ishuri ry'urukundo turi urugero rw'abamweyu Story and you know where that is true love. Dear mama, sweet love. Story and you know where that is true love. True love, true love.
Story and you know it.
True love, true love.
Story and you know it.
True love, true love. Dear mama, sweet love. Story and you know where that is true love. Dear mama, sweet love. Story and you know where that is true love.
Hafi ya utuye man Yo, in free Thank you bro Yeah, Maximus Admin, bro yeah.